sita eki eda musandania altareko.
Mimi yatima nimekuwa vulture, kwenye hewa nimekuwa vulture. To the east, to the west we vulture, to the north, to the south we vulture. Mimi yatima nimekuwa vulture, kwenye hewa nimekuwa vulture. To the east, to the west we vulture, to the north, to the south we vulture.
Wangu ni Mungu japo niliacha ningali mdogo, baba mzazi kafariki, napata vita kona zote, kula na kuvaa ni bahati, lakini kwa uwezo wa Mungu miaka nikazichapa. Sijigambi kuwa mimi ni mzee, ila Mola kanipa hekima na busara. Mashariki hadi magharibi jua la ningaria kwa miaka 22 hivi sasa. Babu na nyanya wapendwa bado wananidhulumu kimaisha, hata aki yangu kimsingi wananinyima, ila namshukuru Mola kwa kunivuta machozi machoni mwangu na kunifungulia milango na madirisha.
Kwenye hewa nimekuwa vulture, to the east, to the west vulture, to the north, to the south vulture. Mimi yatima nimekuwa vulture, kwenye hewa nimekuwa vulture, to the east, to the west vulture, to the north, to the south, we vulture.
Ka Yusufu na jua na nikataa, ata kauzwa kwa wenyenye wa Misri. Kizingizio na kazi nzito na zifanya kutatua ndoto na elimu ya kiufalme kuwapa. Ka meli baharini nina imani ukingo nitafika, papa na nyangumi awana nafasi kamu. E Mola kilio changu kisikike na niwe mfano kwa wengi. Vulture, vulture, kula na kuvaa si lazima, hekima na busara ndiyo msingi. Machoni machozi ya kizidi kumwakika, ndiyo baraka zinazidi kushuka. Wakinisingizia na kuninyanyasa, ndiyo ndoto yangu ya ng'aka meli baharini. Na siwezi shtuka tu yao, nitapigania maisha yangu hadi nifahulu.
Mimi yatima nimekuwa vulture, kwenye hewa nimekuwa vulture. To the east, to the west vulture, to the north, to the south we vulture. Mimi yatima nimekuwa vulture, kwenye hewa nimekuwa vulture. To the east, to the west we vulture, to the north, to the south we vulture.
Nako na zote za mtaa nishafika, juzi nilikuwa north, jana nimekuwa south, leho niko west, kesho niko east. Na bado sijachoka, natafuta maisha bora, japo mi ushangaa na baki nikiwaza. Kwani kila unaponicheki hubadili sura huku ukinuna, moyoni mi usononeka, swali kinywani vipi kunichukia na kunitenga ka generali. Wengi washanika na ka elikana, wakanitema hadharani ila mi sikujali. Niliwapita ka askari kwa kuwapa sukari. Si utani, nishajua Mungu yupo, siri ya ufalme ni kupeana mbali si kupewa. Nipe leo kesho nimpe yule, ni kweli sikatai. Mie ni maskini kifedha mbali kiroho, mimi nitazidi hata shetani ashaniogopa.
Mimi yatima nimekuwa vulture, kwenye hewa nimekuwa vulture. To the east, to the west vulture, to the north, to the south vulture. Mimi yatima nimekuwa vulture, kwenye hewa nimekuwa vulture. To the east, to the west vulture, to the north, to the south, we vulture. Mimi yatima nimekuwa vulture, kwenye hewa nimekuwa vulture. To the east, to the west, we vulture. To the north, to the south, we vulture.